Jam and we are man. Show you the movie, I can do it too. Got the fat in 3D. How's the movie, John Jack? Is a for what time it is? 5 o'clock, I got a 6-inch long nose. My own number 7 months of shit, 7 holes, 6 station, a little low custom. Blow me my cool and soup, I'll come a custom. Delete, hey, hey, give me chance now.
Kwa kuzophumelela baba, ngiyalithemba mina. uNkulunkulu uhleza nathi ngasonke isikhathi, uyasithanda uNkulunkulu, uyasigcina futhi. Uma sivuka mina sibonga ukuvuka ukuthi baba siyabonga, sivusa kuwo sihamba nawe. Nina ngivukise ngiyabonga ukuthi baba ngiyabonga, abantwana enginike bona ngiyabonga. Noma kunzima empilweni yami mara ngiyazi ukuthi ngibheke kuphi. Empumelelweni la siyakhona. Konke sikuhlakanipha kwethu, intando kaNkulunkulu iyenzeka empilweni zethu mntana. Sizondlula sibe right impilo yethu, iqhubeke phela nje. Qhubeka nomsebenzi wakho-ke. Okay.